Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتندى ملونجي رام جفق اللهم لزوه بتون دبيونا تموان جاقر الله كرزمي لما جفج تقول تموان جاقر الله تسنيوي انسوبي زفز تقوى منغابة تون دي tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olusi yaffe y'olwali tegenda kuwanvuwa naye nga tutambula n'ekitabo ekigamba nti al khawfu min su'il khatima. Abasiraamu tubeeremu abo abatya okusisinkana Allah ng'aliko obusungu ng'atunyiigidde kubeera nga tutya okufuna enkomerero embi, kuba tukakasiza ddala nti olunaku olwaleero bangi abaabukeesezza nga balwadde naye tebasobodde kutuusa ssaawa zino ze tulimu, era tukakasa nti bangi essaawa zino abateekebwayo mu binnya, bangi abafulumye olunaku olwaleero obulamu obw'ensi nga bagenze mu kiyitibwa al hayatul baruzakhiya, obulamu obwakabbuli obuzibu ddala wannamunigina teriyo kugamba nti oyina neiba ali awo omuwe ku salaamu oba mubuuzeeko, teriyo misana, teriyo kiro, bulamu bwa byengera eri abo abaalongoosa, bulamu bwa mitawaana na biwoobe na azaab eri abo abeedibaga ne basobya Allahu tabaraka wa taala ne bagaana okwenenya ng'obudde bukyali. Allah kakisa katulekeddewo kulongoosa kulongoosa. Hasan al Basri rahimahu Allah rahmatan wasi'an mu bigambo bye yagamba nti omuntu zibeera nnaku ze zikola omuntu, buli lunaku olugenda luba lwetodde ku nnaku zo. Allah waba yakuteekerateekera nti ogenda wangaala ennaku 1500 kyakulabirako, kitegeeza ole mmande we luziba luba lugenzi osigazza 499 osisinkane Allahu tabaraka wa taala. Buli lunaku olugenda luba lwetoola ku buwangaazibwa. Kyokka ki ekyewuunyisa abantu mu dduniya? Ogenda obawulira nti ate oba kufuna kiyitibwa future, alaba ebiseera bye eby'omu maaso ekiyinza okubeera ekizibu, nti ate ebiseera by'omu maaso kizibu bisisinkana ng'ate ennaku zeetoolako buki bwetoozi. Tezeeyongerako bwagamba nti njagala laba biseera byange bya maaso bibeere birungi, oba okolerera biseera bya maaso n'ogaana okusaala, n'ogaana okusaddaaka, n'ogaana okuyisa bulungi ebitonde by'owekitiibwa Allah n'ensonga endala. N'olwekyo Allah kakisa katulekeddewo ffe abakyassa kulongoosa kulongoosa. Basiraamu tulongoose. Alladhi khalaqa almauta walhaya, obulamu kitonde Allah kitwazise tukyali balamu, teri mugagga ayina buyinza ku bulamu, nga bwetali muteesiteesi nti oba dokita oba profesa ayina buyinza ku bulamu, teri mukulembeza ayina buyinza ku bulamu. Kitonde ekyowekitiibwa Allah kyagabira abaddu baabayagadde akaseera, kuba yategeeza dda nti obulamu si bwalubeerera. Hayatu dduniya mata, obulamu bw'ensi bwakaseera buseera si bwalubeerera. ekyomu kiriza beerawo nga akimanyi nti tule ku nsi kaseera buseera. Allah n'agamba nti era ye yatonda wal mautu, n'ekiyitibwa okufa. Abaddu bangi bagamba nti egyo emisomo gy'okufa twagikoowa, so mukkiriza ebbanga lyonna atambula na misomo egyo mu bulamu bwe. Ekigambo okufa nga akijjukira buli lunaku, sawa yonna ŋŋenda, sawa yonna ŋŋenda, tekimuva ku mumwa. Kuba wajjukira okufa kimuwa gy'alaga ateeseteesa atya. Naye osanga olingaga nti nze tonzijjukiza bya kufa, ng'omanya omutima gwe muddugavu zigizigi, ssaako okubeera nti mukalubonge olwazi ng'ate n'enjazi oluusi zibeeramu ebituli ne muvaamu amazzi. N'olwekyo tutereeze, alladhi khalaqa almauta walhaya liyabiruwana, Allah atunoonya mutugezesa, ayyuna ahsana amala, ani mufaana alongoosa emirimu gye. Tulongoose baganda bange abasiraamu mu bufunzi obw'ekitaalo omulundi ogwayita. Twalaba sheikh ensonga ey'omukaaga gye yaleeta, suhbatu lasharar min asbabu suu lkhatima, mu ebyo ebiviirako abantu funa enkomerero embi mwe muli okubeera n'emikwano emibi. Okubeera n'emikwano emibi kigenda kukuviirako funa enkomerero embi olw'okulaba ayati z'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'ebimu ku bigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga nabbi yagamba nti arrajulu ala dini khalilihi, buli muntu yenna eddiini gy'ayina gy'agezaako okubeera nga ssa mu nkola, noonya mukwano gwe ye afaanana atya. Ebiseera ebisinga bw'osanga omuddu obusiraamu bwe bw'ayina ne mukwano gwe nfiira bulago naye bw'abeera, kuba w'abeera nga musaaze mukwano gwo nga musaaze, kizibu gwe okubeera nga toli musaaze. Mukwano gwe w'abeera nga muvundu mwononefu, kizibu gwe okubeera omulamu. Abazuula mu ddeeni tebaagendayo bokka, byatandikanga bya lusaago mikwano, ne gumugamba nti tugende mu dduwa zino ezisookerwako eza Ramadhan, ne bava ku eryo eddaala ezaana, ne bava ku eryo eddaala kati mawuledi, gyali mikwano gyabwe. Abasamira tebaatandika jjojjoozi, wabula gibeera mikwano gye gibatwala mu bushiriku. Naddala abo abakyala babeera ku maledi ago, naga nti nze mukwano gwange nfiira mulago ye mukazi oyo mulongo. Era nga buli nnamba y'amusamize omukazi oli gy'asoma ng'agiwandiika, ng'agiwandiika. Abashiriku si basiraamu, kakibeere nti beeyita amannya ag'ekisiraamu, si basiraamu. Toyinza kubeera awo nga gwasakira abashiriku emirimu nti ayagala omugira okumuggyako bino, genda ew'omusamize ennamba y'eno wandiika. Kiraba kati ekitwala abantu mu bushiriku ekisookera ddala mikwano mikyamu. Mukwano gwe n'amukuyega nti aye embeera bizinensi eganye, nze nina omusajja gwe mmanyi ali eyo ku lw'e Masaka oba ali eyo Mityana, naye buli kyakukolako ky'oyagala, oba oyagala bizinensi tereera, omusajja oli abikolako. Gwe tolaba nti nze bwe ntyo bwe nfaanana, kakkananga naawe ogenze mukwano gw'oyo. Abantu babadde tebanywa myenge, ne batandise okunywa emyenge mikwano. Abali amayirungi gibadde mikwano emibi. Abafuuwa sigala tebaazaalibwa nga bafuuwa sigala, wabula mikwano. Abaatandika obubbi gibadde mikwano. Abafeere b'e Kampala ne awalala mikwano. Kiraba buli omu nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam, arrajul ala dini khalilihi, buli muntu kyoli abeera mukwano gwo. Abagenda mu umura oba hijja, mukwano gwo yajja n'akukuyega nti ya muganda wange akasente mwekali, lwaki togenda n'okola umura? zinavudeyo mukwano gwo. Nabi sallallahu alaihi wasallam akiyava kugamba falyanzur ahadukum man yukhalilu, buli omu wefeeko tunuulire ani gufudde mukwano gwo. Omupeera guli mbigere byo sheikh bamwakafaananyi, olabe mikwano gye egikuli emabega, mikwano mirungi oba gyegyo emikwano emikyamu? Okutunuulira bizinensi wookolera ne kugaana edda, bino ebintu bijeemu Allah, si byakusabara. Tugendeko mu bbanka, empola yaabwe simbi, n'emmanja yaabwe sinki simbi. Ale nange bammanyi nze agenda okuyirawo omubiri tugende, nogawanga mukwano gono yakujje kweyo entegeera nti weesigamire Allah. Nagamba ebya Allah tebikola mwene embeera naawe okiraba. Omugagga boosi kakubanja, tonasasula dduuka, omusolo bakubanja, bakasitoma babuze, bizinensi egwa, oyagala kudda mu kyalo? Tugendeko wali mu bbanka, wali wetwewole mukwano gwo. Nabi sallallahu alaihi wasallam agambye nti munnange buli omu falyanvo, kiragiro buli omu tunuulira ani gofudde mukwano gwo. Olw'ensonga min asbabu suul khatima, mubimu ku bigendo tuviirako funa enkomerero embe, suhbatul ashrar, gy'emikwano emibi. Ngera olaba abaddu abagenda okwejjusa yaumal qiyama, aya gye twalaba Allahu jalla fi ula bwe yatugamba mu suratul furqan, wa yauma yaaddu dhalim, buli mulyazaamanya yenna agenda kwejjusa nga yejjusa, nga bwaluma ku ngalo ze, ala yadaihi, nga bwaluma engalo ze, nga bwagamba nti yaqulu ya laitani ittakhadtu maa rasuli sabila, kale singa nakkiriza omubaka bye yansomesa, singa nakkiriza obulungamu Allah bwe yali andeetedde mu maaso gange nga mbulabako, ya wailata laitani lamattakhid fulanan khalila, nga zinsanze nga ndabye singa saafuula fulani omusajja oyo omukazi oyo khaliila, mukwano gwange nfanfe. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula, eno aya yasibwange yogera ku musajja ayitibwa Utba ibn Abi Mu'ayta, yakafu wala ba'da islami, yayingira obusiraamu nanataka shahada, nakkiriza obubaka bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabeera musiraamu. Utba ibn Abi Mu'ayta ni wajja mikwano gye nfanfe ejaliwo mu jahiliya, ba Umayya ibn Khalaf ne bamujjira, ba Ubayya ibn Khalaf ne bamugamba nti obeera otya omusiraamu n'olekawo eddiini y'ennono, n'olekawo eddiini y'abajjajjaabo, wasiramusa n'okkiriza omusajja oyo kadhaabu omulimba saahiru mulogo yakuloze Muhammad oyo gwoyogerako? Wallahi wakeera ku makyanga obusiraamu akoze atya? Obusiraamu yabuvaamu era n'afiira ku bukafiiri, era ne wajja n'ekyafaayo ekirala kye twalaba ekyajja nga kyogera ku taata w'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abi Talibi. Abi Talibi yali ku kitanda kye mu biseera awo ng'alwadde, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agendayo yauduhu okubeera ng'amulambula, yamusanga ayiriikira saawa yonna ava mu bulamu buno obw'ensi, n'amugamba qul la ilaha illa Allah, owange taata wange gamba ekyo ekigambo kalimatan, kigambo kyokka nja kuwuliriza nakyo mu maaso gani? Nga Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye awo waliwo mikwano gye ku kitanda emikafiri, omwali ayitibwa Abu Jahal ne Umayya, baali awo nga bali ku lusegere bamutunuulira, ba Abdullah ibn Abi Umayya ibn Mughira, ne bamugamba nti atalghadha an millata Abdul Muttalib, owangi oyagala kukuba dini ya bajjajjaabo mabega ogivemu milla ya Abdul Muttalib jajjaawo taatawo ogirekewo eddiini ya lubaale eddiini yennono wallahi akhiri lmataaf byagenda owunzika ng'omusajja afiiridde ku bukafiiri Abu Talibi ng'aganya okukkiriza obusiraamu olw'emikwano gye yayina emibi singa tegyaliwo oba oliawo yandisiramuse naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yayogera ekigambo n'agamba nti wallahi ndaira allah la astaghfiranna lak ngenda kukusabira wa allah kusonyiwe gibadde emikwano gino eno ebbanga allah lyanaamala nga taŋŋaanyi allah nasseddeeka mbagirawo ma kaana linnabiyi tekigwana eri nabbi wallazina amanu si nabbi yekka wabula nammwe abakkiriza an yastaghfiru lilmushirikiina okusabira omushiriku yenna tekigwana kiri haramu obwa haramu obunene omushiriku tetumusabira kastaafa nyemwalaba ebyaliwo katoluwana temwabiraba mwagala obakubira ebifaananyi ebisingakaawo abeeri mu kanisa ne bagala tetugenda mumusabira jjukira bakafiiri banaswara bawedde emirimu abasinza yesu ne maliya naye baalaba omusajja nga mushiriku essaba eddene lyafudde nalyo kuba mulongo naye bagala tetugenda kusabira mushiriku kiraba tuba tuli awo nga tulaba abawalimu abakandaga n'amajubba nga bayingirawo mu bidaala nemu abo abaali abasiraamu aga mugemuyiza mutya kale ffe katuteekewo edduwa wallahi tusaba allah atuwe okutegeera enzikiriza allah atuganye bw'aba yagaana nabbi allah newatanditaddeko ffe abakkiriza wabula okugaana obuganyi nabbi naffe kyandibadde kikola kitutwaliramu naye olw'okubeera nti allah yakimanya ti mu duniya mujja kubeeramu ababivuunula obukyamu nti eryo etteeka lyali likwata ku nabbi yekka terikwata ku ffe basigadde allah n'akyogera wallazina amanu nammwe abaki abakkiriza an yastaghfiru lilmushirikiina temukkirizibwa kubaako dduwa yonna gyosukumira mushiriku mukafiiri allah musonyiwe allah mukwatibwe ekisa ekyo no tetukisabira musiraamu muganda waffe yafudde wano ku busiti tusaba wakitibwa allah mukwatibwe kiki ekisa oba okyogedde mu mbeera ya butamanya si kituufu tujja kukubuuza dduddu yekyo allah ayina akaseera waliwo baatakwatibwa kisa mu nsonga ezimu ng'omuddu amusiriza bannabbi amusindikidde bannabbi asinze ebitabu tuli wamu amuwadde amagezi eyo yonna rahma yawakitibwa allahu tabaraka wataala bulijjo mushiriku asamira asaddaako abantu mulabye obuwanga aba bagambye 17 musabu newaali alya yeevuga yeeyagala allah akola ati amusaasidde alate mwene mugamba nti aa allah mulamuze kiki mulamuze kisa nedda basiraamu twegendereze mu mbeera eyo allah yagamba nti walau kaana olqurba yandibeerawo wakulusegere maamawo nga mukafiiri yafudde tumusabira ono yali taata womubaka sallallahu alaihi wasallam eyamuyola nga maama afudde jajja afudde Abu Talib n'amukwasaganya paka omuyiirawo omubiri nga bamuwadde obwannabbi kiraba n'amwagaliza ayingire obusiraamu nagamba nti ŋŋenda kusaba ewa allah kusonyiwe musajja gwe obaddewo nnyo ku busiraamu allah n'amugamba tokikola tokikola omushiriku ne waba abadde ayambye nnyo obusiraamu haji abadde n'essabo naye nga yazimba masigidi nene bwaguuga yawaayo n'erimbo y'obuki y'obusiraamu mirimu ki emirala alina batutte mu hijja emirimu egyo eminene abantu gye bagalabako n'amaaso gaabwe hajji gyakoledde obusiraamu Allah yagamba nti kaberenga haji oyo wakulusegere omuyina ko luganda olomusayi mimbadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ngamu mazo kitegera mu abasiramu tuyogoga ma Allah sasire amawulire gabatuka kodda tegagenda kuchuka kienafira ku kikolo kyobukafiri wamuchi wamuliro ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اغو ماولي لغامالدا تبيغينا كچوكم ابكافي تبينا الشفاء تبينا كيرابا وكوجاكاتيا وكوجاكو ميكا اونو Abu Talib yeyeka gwe bagenda owolereza mu bakafiri b'edduniya obukyanga ebaawo paka lwegenda okusaanawo ali ogwo abafiiridde ku bikolo by'obuyudaaya n'obunasaara n'abasamize bonna muliro awatali guvaamu bawona ddi nga beenenyeza mu maaso gani ga Allahu tabarak wa taala eyafudde jjo nga mukafiri n'olwaleero byawedde maziga miranga awatali kukoma saba Allah tutire ku busiraamu saba Allah tutire ku busiraamu bannange ekyengera Allah kye yatuwa eky'obusiraamu ekimanye nti kya bbeeyi mu byebbeeyi bye tulina bwe busiraamu naye ono Abu Talib yaliko shafaa eyomba kafiri bokka yekka ne nabbi yagamba nti bagenda Musa kumanda riwayenda yaleeta bugatto nga buvudde mu naaru jahannam agenda buyimirirako lubeerera tagenda buvaako naye obwongo bugenda kutokota obwongo bulibeera eno waggulu mu mutwe ng'alinnye ku manda gali abiri n'ebigere bye ate obwongo bukole butya butokote bambi ate yajja lowooza nti yakyasembyeyo funa ekibonerezo akbar ekinene mu azaabu z'owekitiibwa Allah so nga ate waliyo abaguli mu ddala amagulu gali mu muliro obubiina buli mu muliro embuto ziri mu muliro paka ku byenyi byawe biri muki mu muliro naye ng'ate ono ye alinnye ku manda abiri oba obugatto naye ng'obwo ng'obutokota ono Abu Talib kwebyo bye yakolera obuki obusiraamu Allah tuganye saba Allahu jalla fi ula atuwa okubitegeera insha Allah ino ensonga esembayo mu bufunze ennyo ensonga ey'omusanvu min asbab su'ul khatima yagamba omuwandiisi nti mukhalafatu al baatinu lidhahir mukhalafatu al baatin lidhahir okubeera ddabolo kala kubeera ng'olina kala bbiri kigenda kuviirako enkomerero embi ng'omuddu ku ngulu wabeera n'abantu ayolesa imaani ayolesa obukkiriza wabula ng'ekiri munda lumbe wano ku ngulu masha Allah alaga nti muki mulungi naye ate ekiri munda we nga kiki nga kira kati olisinga ayolesa kungulu obulungi ng'ate munda bukyafu agenda kufuna enkomerero embe kyovala sheikh yagamba nti fakad yakunu labdi kisobokera ddala ku mwana adamu mimman yudhiru sirahu linnasi ng'ayolesa obulungi eri abantu nti musajja mulungi فَإِذَا خَالَ بِنَفْسِهِ أَتَسِينْغَا بِيْرَا يَكَّا مُكَزِقُكَ أَتَسِينْغَا دِي وَكَجِبَا مُمَنِي أَتَسِينْغَا يَيَوْلِرَا يَكَّا غَوَانْتُ تَبَلِيهُ أَطْلَقُ الْعَانَ لِلشَّهَوَاتِ وَالْمَذَلَّاتِ وَحَارَبَ اللَّهُ بِالذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي وَبِيْرَا يَكَّا شَيْخَا غَمَانْتِيَا تُوَالِ n'ebyobwagazi n'ebiwoomerevu mu bulamu buno obw'ensi ebiri haramu wamaharaba n'abeera nga akuba empaka alwanyisa amateeka g'owekitiibwa Allah mukubeera nga yeedibaga bidhunubi walmaasi, mukwedibaga mazambi n'amaki n'ebyonoono. Saba Allah tutasembeera eyo. Omuddu ajja wano nga masha Allah beera mu makanzu, naye we buziba kala ng'ekola etya, ng'ekyuka. Oba badde Uganda gye mumumanyi nti muwalimu kasita alinnya nnyonyi n'ayingirako mu mawanga ago Dubai, agenzeeko mu America ng'embeera ekola etya, ng'ekyuka. Abadde emisana ng'alabika masha Allah alayika busiraamu, naye we buziba nga parking emmotoka ku bamalaaya, nga n'akanamba k'essimu akafuna ng'agenda kubasula muzigo bw'omu. Omuddu omulala aliisa abantu, eno mumulaba musajja musaddaasi nnyo, era akubuuza tonnalya, tolina kyewalidde, jangu ugendeko wano eno mu restaurant, mmere ya mitwalo ebiri gyokka, kiraba. Naye ate aba ewaka agenda okubako ekifaananyi maka ge gyasula, ng'abaliyo balina ebigambo bye boogera sibirungi. Wano alaga nti wa mukwano nfanfe, naye ate neiba, ekikomera wakiyingiza mu poloti ya neiba. Allah akulaba. Kati sheikh ekyagambye ekyo kiviirako abaddu bangi okubeera nga bafuna enkomerero embi wano mu public. Toyolesa mazambi, tofuwa sigala, tetugambye nti genda omufuuwe, naye ate bwodda mu toyi ng'ojjayo, kiraba. Kati sheikh ekyagambye era yaleeterako aya wano gyensembyayo, yagamba nti Allahu tabaraka wataala mu suratu nisaa ya 18, yastakhfuna minannas wala yastakhfuna min Allah wahuwa maahum idh yubayituna ma la yaruda min alqawl wa kana Allahu bima yamaluna muhita. Allah yagamba nti yastakhfuna minannas, batya bantu bannaabwe, beekweka bantu bannaabwe. Wala yastakhfuna min Allah, ne batatyani, ne batatya Allah subhanahu wa ta'ala, ne baleka bye balese olw'abantu. Singa omuntu oyo tabeerawo ng'akikola, waali genda olabo bataliiwo, taliiwo ng'akola, n'atatyani, n'atatya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti wahuwa maahum, Allah barakaba buli kyonna kye bakola nga bakimanyidde ddala nti Allah balaba. Yarahum yasma'uhum, Allah balaba, abawulira buli kyonna kye babeera boogedde. Naye ate bwe balaba nga waliwo omuntu takikola, abantu bwe bavaawo ng'akola ati, kuba atya baki? Atya bantu, tatya Allah subhanahu wa ta'ala. Songa Allah ne wobeera mukazikiza, ne weekweka mu mpompogoma, ne boolagawa, ne wookola olulimi lukasiru, ne wookola ki, Allahu jalla fi'ala abeera naawe ng'akulaba byonna by'okola, era agenda kukuvunaana. Abantu bootya munnange bagenda kukuviirako kufuna ekiyitibwa su'ul khatima. Allahu jalla fi'ala yagamba nti ma la yaruda min alqawl, n'ayogera ebyo Allah by'atasiima. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, ng'ate ebbanga lyonna wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, abeera mulondoozi, abeera abalondoola ku ebyo byonna bye bakola. Qala abu muhammad abdul haq yagamba nti ilam, muganda wange kimanye, anna su'ul khatima ekiyitibwa enkomerero embi, a'adhana Allahu minha, tusaba wakitiibwa Allah abeere ng'agitutaasa, la takunu liman istaqama zahirihi wa salaha batinihi, enkomerero embi tesobola tuuka ku mwanaadamu agezaako okubeera nga kungulu we alongoosezza, so nga ne munda nga nayo waki walongoofu, kyali kungulu naddala ne munda kyali. Kati abantu atyani? Atya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama sumia bihadha era ekyo tetukiwulirangako nti omuntu nga munda kyali era kyafaanana ne kungulu tatya bantu, wabula atya Allah mu byonna byakola, tayinza kubeera nga afuna ekiyitibwa su'ul khatima. Wala a'lam bihi, era tetukiina we tukimanyi, walillahi alhamdu, ekyo tukyebaliza wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa innama takunu liman kana lahu alfasad fi al'aqli, wabula ekyo kibeerawo kwabo bonna abayina entegeera enfu, au israr ala al-kabair obanu okubera nga bayitiriza okuba mazambi amanene farubbama ghalaba dhalika alayhi wabula ebiseera ebisinga abo bonna abalina embeera eyo y'okubeera nga boolesa kirala ate nga munda waliyo kirala batya bantu tebatya allah mu ebyo bye bakola hatta yanziru bihi almaut qabla tauba ebiseera ebisinga allah abassaako malaku lmautu nebasanga nga tebannakolaki nga tebanneenenya saba allahu jalla fi ula atutaasa embeera eyo okubeera ng'otya abantu n'otakola mazambi so nga ate woobeera wekka amazambi ogagwamu nga bookola otya nga booyagala kikyamu saba wakitiibwa allah kitutaase wabaraka llahu fiikum wakathara llahu min amthalikum wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayirda walhamdulilahi rabbi lalamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa